Yeah. Yenza amasimba chips, yenza ama snacks,
yenza KP on the beat.
Yenza sure. Yazile ngani? Bana ngempela. Yazile ngani? Yenza imihlo la ngempela. Yazile ngani? Nomusa ngempela. Yazile ngani? Gili imihlo la ngempela. Yenza one, yenza one, yenza one, kune senge kambini ntangi wine. Yenza one, yenza one, yenza one, kune senge kambini ntangi wine. Yawo kwenzeka mangu endapha wenza izinto ungahlelanga. Ngiqale ngenza umastanda understand before la ngipula ibudget ngispend. We mame ziyawa ngempela ingane lechithwa ngempela didisa utsotsi ngendlela ephansi aphele no chance kuphele nokuhansi. Oh yeah, kumele ngibe careful ingane lana twerk up phezu kwamatafula kodwa for when it's worth ngeke ngayiqabuli nakuleyodela msho ngeke ngaqabule ejazathini. Gama lakho ngiyakwazi wena uphasile cula le ngoma ethi siwe destiny trekeni ihlezi idlale egagasini. Ngihleke kancane ngihlekele esedini kusho ngaphakathi ngadla kujandini sotshela mina baby girl uphusane athi champagne phasile noma iwine ngixhume fast kubathende ecountini ngibambe ihenneken istraight ne-champagne bathi jumpile ngikhalele kwayini ngibuye ehose sangangicross lo swine and the next thing amanzi e-orange ngathi mntwana ngeke sithole ihonje wathi relax avele likhona ikhonji wena come so bhema ukholo ngiphethe i-platinum wangibamba ngesandwa ngisondeze eduze wespin ma iye wangivezela okhiye wathi asiye masifike etransi nokhile imeke esh. Yazile ngani bana ngempela. Yazile ngani yenza imihlo la ngempela. Yazile ngani nomusa ngempela. Yazile ngani igila imihlo la ngempela. Yenza one, yenza one, yenza one, kune senge countini ntangi wine. Yenza one, yenza one, yenza one, kune senge countini ntangi wine.
Iqwale phakes, shit as fast, vele ngiqwale makes. Feeling so fresh, futhi ngeke uzungitshena. Mali buzo lake, back line esibangene. Double shots, Tennessee, one of rocks, and again. Ne-draft, I'm far, man, I'm sess. Nigga so high, gonna zip by. Yabona good night, let's go, not spare. Eagles eyes, kasi mele nkese. Ngaka plug, it boss, ingase lose a step. DJ Funkin was a John Munch. Wadlali das, fit, ingoma dead, dead. Ubeke manje, umbeka kwenye imoto. Ngakadlala ngapha, mfethu mama. Wadlala ngenduna, phambi kobuso sobam. Funa kuhamba amanga, God is beautiful. Damn, kalu wone athi samba. What's your name, mama? Ngicela ukuhamba nawe. Wathi ukama uzama, ngicela uhlala nawe. Angabazama uzama, hlala phezu kwami. Damn, man, nalo mshano hot. Ngeke ngidluselana, ngiphinde ngicela i-shot. Ngicela ubusibusi wena, mama, mkhusana. Sikwazi ipi, mina ngishayele one. Gay, baby, got me going crazy. Ngifuna ukuhamba, manga, dali wenza one. Athi ugcwele naye, ngicela ubuye lwandle. Siyophola khona, kuyashisa la. Sasele one, ngamotion of time. Sibhaxe ngempela, ungaqhathazi time. Nakhu siyakhona, sesibambana izandla kumnandi siyahleka sihlalele phansi. Eish, beka ngama sexy eyes. Eish, dlalisa ngisho nelollipop. Twanivukile sekhiphe netop. Beka manje ngisho ipenti that drop. Ngimthinte kancane athi baby don't stop. Akhipha amarata letheke netop. Kadlale kwayena mfethu asho on top. Damn, wenza amasimba chips. Yeah.
Yazile ngani bana ngempela. Yazile ngani yenza imihlo la ngempela. Yazile ngani nomusa ngempela. Yazile ngani igila imihlo la ngempela. Yenza one, yenza one, yenza one, kune senge countini ntangi wine. Yenza yenza one, yenza one, yenza one, kune senge countini ntangi wine. Yenza yenza one, yenza one, yenza one, kune senge countini ntangi wine. Yenza yenza one, yenza one, yenza one, kune senge countini ntangi wine.